Ate polisi ya Jinjarodu wano mukami pala itegezeza nti wandisa emisango egyekuusa ku kukabasanya abantu egiwerera ddala 15 buli mwezi. Kyokka egamba nti omuwendo omutuufu guli waggulu nnyo nti kubanga ate bangi ku bantu abakabasanyizibwa tebaloopa misango gino ku poliisi. Akulira ekitongole ky'abaana n'amaka ku poliisi eno Annette Kwagala ategeeza nti ebikolobero ebyekuusa ku nsonga za kaboozi k'ekikulu ebikolebwa ku bantu bikyali waggulu ddala, wabula agamba nti ate abo ababa bakoseddwa ebikolobero bino emirundi mingi bawulira ensonyi okuvaayo okubyogerako ekiviirako okwongera okwegirisa. Ayongeddeko nti n'abazadde abamu basalawo okukkiriziganya n'abo ababaka basanyiza abaana baabwe ensonga ne bazimalira eyo mu kifaata eky'okufuba okunoonya obwenkanya mu bw'obuyinza, asonga ate n'abamu ku abo ababatutte emisango gyabwe ku poliisi bafundikira bagiggyeyo ekizingamya kaweefube w'okunoonyereza ku misango gino. Ono asinzidde ku mukolo ogutegekeddwa ekitongole ki Uganda Youth and Adolescent Health Forum nga kw'otadde ne Tico Uganda ebbanda nakawano mu Kampala olwaleero okugendereddwamu okusala entotto ku kiki ekirina okukolebwa okukomya ebikolwa eby'okutulugunya abantu okusinziira ku kikula kyabwe mu lufuutifuuti kiyita gender based violence.